Hey, how's you do? Shaka ma, akamuti, akurati, asemiti, amiyano, azi, akapatiya,
ayibo,
akapatiya,
ayibo,
akapatiya,
ayibo,
akapatiya,
ayibo,
akapatiya. Acapatia.
Ai, pô.
Acapatia.
Yamaska Muti, Ukapatia, Yamaska Muti, Ukapatia.